si uradi, nipate ni mechill na kabinti. Form ni mingi, hadi anashangana sisi. Kila siku ya wiki, get tipsy. Na nikigeto na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Nilijigeto mjuu ya bed ni meplexi. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Nipe beat, nipe micro, tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that, tunakuja chap chap. Tunakuja na gold, ete ipaka tap tap. Ati, shorty wants to take a snap. Asha tuwa top, asha nikalia lap.
Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Me, nimechele na debak. Juu watu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax, bavenye zime nice. Itabidi nime flash mdosi. Aki call back, aki anani sio koti. Niko kande wa ufa na kelele ya mbogi. Kama ni ngori, basi kesi badai. Wow, niko cloud 9, wase niko high.
Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.